Na kuKwaZulu tewane
welikhaya
likhaya
nasisimanga welikhaya
kwaZulu tewane
ejika lesa isindlu
kwaZulu tewane
welikhaya
likhaya
nasisimanga welikhaya
kwaZulu tewane
ejika lesa isindlu
Qwalaselani
simbi 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 mawethu
masiguduke
masithathe intonga siye kusangoma
ayanconywa
ayanconywa maxwele ngobuchule kwelase zimkhulu
masiguduke
masithathe intonga siye kusangoma
ayanconywa
ayanconywa maxwele ngobuchule kwelase zimkhulu
Davela,
Davela, emandla nephephandisinga emanzansi.
Umna,
ndicinga ngawe wesithando sam.
Umna,
ndicinga ngawe wesithando sam.
Umna,
ndicinga ngawe wesithando sam.
Ngoku
ndifuna wena.
Ngoku
ndifuna wena. Ngoku kawuleza uqithe pha ekhaya kumama
Ngoku mna
Ndicinga ngawe wesithando sam
Ngoku mna
Ndicinga ngawe wesithando sam
Ngoku
ndifuna wena
Ngoku
ndifuna wena Ngoku kawuleza uqithe pha ekhaya kumama Navela, Navela, imandla nephephandisinga emanzansi.
Umna.
Ndicinga ngawe wesithando sam.
Umna.
Ndicinga ngawe wesithando sam.
Ngoku
ndifuna wena.
Ngoku
ndifuna wena. Ngoku kawuleza uqithe pha ekhaya kumama.
Navela,
Navela, emandla nephephandisinga emanzansi.
Ayi,
Kanyisa
Nkosi,
Kanyisa Nkosi, kwela kithi mnambithi.